Alongside Kids Ranks, yeah. I want it back to I want it back book and experience we have back.
Nakumbuka kati kule tukipiga mziki sote nakumbuka mateseko kila siku. Mtu anajuta kuzaliwa huku na huku shida tupu binadamu atanakosa amani. Kila kitu unafanya we ufanikiwe. Kila siku mambo mapya huko pale pale. Huku pembeni wanakucheka wanakuona mfano. Dunia sasa nataka ushike Titan fight.
I never had that judge our keys a mystery. At school where we never had bread and never had pen, boy never stopped this week. Netulia numanga tete mara kumacha, netulia golufenga tetulia na kubiswe. Netulia muogo netuta kukosho netuta kukaso lingo kulio mugacho mala wiksi. Back when mama never had stash and everything harsh, she thought only na iski. Chovola wakati mukama wamanyi kubakati foxi mfulumia nezi itzi. Chovola badali, weda kubali, abaswezi kubali, nabalogo bade kubali.